Simaka Ashim Felix Fulo Kasavu Kanyama. We do the better party. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, ze watu wekola. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, ze watu wekola. Natuta kutakaze ni kwata buku. Nefumba marabu nembanga kuku. Felix kujamu seko apu. Kasavu Kanyama, unogola banfude shapu. Sikai woka ya gala mpita simanka. Mbateka kutaka mpaka nze mbaja kuteka. Me do the better party kuri yonge za sipika. Katijongeze sipika. Ndi wadela sigenle kasimanka. Tonsi matu kwa gevako. Tonsi kasi kasi kopa kopa wajikani. Mungu musimene kasi yatika na kuguka. Emisinde tutuka murabu deba tuleke. Chitufute tugendeka kuwanga tetuche waka. Kasavu Kanyama mwana wakubaja kutaka. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, ze watu wekola. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama, ze watu wekola. Jaga lanchi kuwetu sine wanche. Kecha situka nemu idewe tutandiko. Kukoja wakankana. Simaka ngatu yo chandi muka. Simba gabile chenche chocha. Elo kuwa no wecha. Kwa chanyu miru anchira koviru ne icha alari. Kasavu Kanyama mukuenga buchali. Mwja tumu sine mufaye mukasori. Nawe yangu watatanda kabuchai. Okuja kongo kamba koye bukoi. Kasavu Kanyama zandese no musai. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama ze watu wekola. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama ze watu wekola. Simaka ashinani disoja. Sijita sine nyanze ne bwonso cha lujaba. Labewe bakongo jambiti wame jabuza neko jam. Simaka ashipise muwengu labulio mabatanda banka chambula. Atana banakul katate musembele kubama so wangula. Tebele za dala wasanga kubala. Nonda kedala nefu nendala. Ate yone chila after nonpita. Bobagwe pita nywa wona mata siga wakota. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama ze watu wekola. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama simaka bimbawa. Kasavu Kanyama, Kasavu Kanyama. Kasavu Kanyama ze watu wekola. Abantu bazina Kasavu Kanyama. Bakuru bawerenga bazina Kasavu Kanyama. Ba DJ Puri Center tukube Kasavu Kanyama simaka. Shim we do the better party.